ka lawe tena hana hamu sasa huna lako jambo shoga nimekufunika
kwenye timu nenda kacheze kandimu
chaguiwe pakacha. Tena kwenye timu nenda kacheze kandimu. Zana wenda wazimu uchaguiwe pakacha.
Chica, eu já com o Chica. Thank you.